Tuki ndio hiyo, nani yako kwenye wavu? Hakuna jasori, sikia history. Wanyama wa pori wametoka kichaka. Dada, kaka, nakuja kimeka ni mipaka. Ya mtatu na buka mipaka. Hey baba, haba na haba hujaza kibaba. Sasa tunakilia mizigo kwenye haba. Kisha nasikia sasa ni time ya shisha. Sisa ya mchezo, nani huyo anapisha mlango? Mwambia kae kando kama hana mpango. Si tumetoka mbali mzee wangu, tunasiaga mchezo. Hii ni saga, skiza Don Gaga. Mgaga na upwa hali wali mkabu.
Mimi niko hapa, si wewe kuko hapa. Mimi niko pale, si wewe mare. What's up,
what you are party? What's up, what you are party? What's up, what you are party? Halafu ndio hiyo nani yako kwenye wapo? Nakuja hard, game ni ile ile. Nafunja hard, game shule ile ile. Nimetim naruka high fame, staki ya bure. Kaka sino narusha kari. Hey, kilele kule kule, jambo ni lile lile. Kuomba na kaa soba, ndote ya mtani na chopa. Kwa akili ndio nakuja na hit flow. Nimekuwa area mzia toka bifo. Suna zama kama dupo, DJ speech and table. Chungo sichome cable, usisome label mze. Tushanunua high table, sasa tu serve. Biz mob zingine peleka Federal Reserve. Sankara jioni nakuja hiyo tepa nasema reserve. Biashara safi staki buff chaff. Halafu kiza msani wa sanaba. Wingu nishalenga watu ukoteni mana. Kushasikia Mr. Don Gaga. Hey! Duki ndio hiyo nani yako kwenye wapo? Duki ndio hiyo nani yako kwenye wapo? Duki ndio hiyo nani yako kwenye wapo?
Mimi niko hapa, si wewe kuko hapa. Mimi niko pale, si wewe kuko pale. What's up, what you are party? 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 Mimi niko hapa, si wewe kuko hapa. Mimi niko pale, si wewe kuko pale. What's up, what you are party? What's up, what you are party? What's up, what you are party? What's up, what you are party?
Duki ndio hiyo nani yako kwenye wavu? Duki ndio hiyo nani yako kwenye wavu? Duki ndio hiyo nani yako kwenye wavu? Ndio hiyo nani yako kwenye wapo? Duki ndio hiyo nani yako kwenye wapo? Duki ndio hiyo nani yako kwenye wapo?